gahunda za radio ijwi rya Amerika zikomereje mu mwanya w'ikiganiro heza. Tubahaye ikaze inshuti mudukurikiye muri aka kanya. Ikiganiro heza kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turaganira n'urubyiruko rwo mu murenge wa Remera ku bijyanye n'uruhare rwabo muri iki gihe u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 21 Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukaba kandi tuza kuvuga kuri bimwe mu byavugiwe mu nama yahuje urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC n'abayobozi b'itangazamakuru bikorera mu Rwanda. Iyi nama ikaba yari igamije kurebera hamwe uko imikorere y'ibitangazamakuru ihagaze kugeza ubu muri aya mezi atatu ashize y'uyu mwaka 2015. Tukaba kandi tuza kuganira n'umuyobozi w'urubuga rwa internet rwitwa rwandapaparazi.rwa, dore ko uru rwego rwari rwarahagaritse uru rubuga kubera imikorere itubahiriza amahame agenga itangazamakuru mu Rwanda. Bakunzi bacu rero, nk'uko mumaze kubimenyera mu gusoza ikiganiro cyacu, turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi tukaba tuza kurebera hamwe ibivugwa mu Bwongereza, mu Budage, Amerika y'Epfo yo hagati na Karayibe ndetse no mu Burasirazuba bwo hagati. Ntimujye kure y'insakazamajwi zanyu, turaje tubarambuririza inkuru zose mu kanya gato. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye gutangira tuganira n'urubyiruko rwo mu murenge wa Remera, akagari ka Nyabisindu. Bakaba bagiye kutubwira uko babona uruhare rwabo mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 21 Jenoside yakorewe Abatutsi, dore ko uyu mwaka hazibandwa ku kurwanya abayipfobya n'abayihakana aho bari hose.
Ntabwo wajya mu isatere nk'iyi ngiyi ngo ubone ntiwaba hashyushye, ahubwo urabona ko n'intangaha urabona nta kikindi. Urumva reba nk'ubu wajya ngo sinzi ibyo tuba turimo ahubwo. Ariko nk'ubu ngira icyo navuga, nasaba nk'ubuyobozi wo hejuru, icyo nzi cyo ni uko badusaba, wenda nkatwe urabona dufite ingufu, mbega urabona ni abasore pe bafite icyo bakora. Ariko nk'ubu babonye nk'akazi none se nk'ibyo twagakoze, reba nk'izo nzu bari kuzihirika twagakoze mu buyedi, urumva reba no guhinga ntabwo ni nk'aho barangije guhinga, ubu twahingaga wenda nk'ibishyimbo ubu barangije. Ariko nk'ubu ngubu nk'izi mbaraga zose ziteranyije hamwe zikabona nk'akazi, urabona ko iki gikorwa cya leta cyagenda. Ega imbaraga z'abasore zikora burya n'igihugu gikora iki, gitera n'imbere. Ariko ntabwo wavuga ngo baricara n'icyumweru cyose badakora uvuge ngo n'igihugu kizatera imbere. Mbese wavuga ngo bumva ngo kuyireba urabona ngo tugumye gucya urabona ari uko yatera imbere.
Ntabwo yatera imbere, ariko n'ubundi bavuga ko u Rwanda ruzubakwa n'amaboko y'abana barwo, kandi namwe muvuze ko mufite imbaraga,
dufite
imbaraga zo gukora nta kibazo mubuze. None se mwe kuki mudashobora kwishyira hamwe umwe mwashaka ikintu cyo gukora gishobora kuba cyabateza imbere?
Kwishyira hamwe ntawe ubyanze. Nk'ubu haje nk'umushoramari hano akavuga ati wenda hano umashyize igikorwa, ni ukuvuga ngo ntawasigaye. Kandi mu gihe tugiye gukora n'abana bacu basigaye mu rugo babona icyo kurya, n'abagore bakabona icyo kurya, natwe n'uwo twukorera nawe akabateza igihugu iki imbere, natwe tukaba duteza kuko igikorwa niba gishize hano umwe muri Bumbogo, ni ukuvuga ngo Bumbogo bavuga ni nk'uko ubona amazi yageze muri Bumbogo, ubundi twavomaga epfiriya mu bishanga, ariko ubu ngubu batuzaniye amazi, ubu turavuga ati Bumbogo ni tayari, nubwo haza n'umukire yashora imari avuga ati hariya wenda akakufite nk'uruganda, akavuga ati uruganda kubera ndushize hano hari amazi ari hafi, amashanyarazi ari hafi, urumva. Ariko nk'ubu hajemo nk'ibindi bikorwa rwose nabo basa bakabona inuza imirimo rwose twakora iki, ntabwo wadusanga hano twatwiteje imbere ugasanga dukeye, urabizi aho agafaranga kari n'umuntu abakeye cyane.
Ariko rero akenshi ahandi mu byaro usanga bafite ikibazo cy'uko bavuga ko nta mazi bagira, nta muriro, nta mashanyarazi bagira, ariko mwebwe ibi byose hano ndabona bihari.
None
mwebwe nk'abajene ni gute mushaka kubyaza umusaruro aya mahirwe mufite hano kugira ngo mwe mwabasha kwiteza imbere?
Aya mahirwe twakayabyaje umusaruro, ariko ntuze ngaho ndebe ubu ushatse wowe ujya kuyogoshisha wahabona, ariko kubera ubushobozi bw'amafaranga kuko ureba naho wajya gukura amafaranga ukabura wayavana he? Nase nzajya gukorera igihumbi icyo umuntu yamaye nk'ubu mvuye mu musiri, abama igihumbi ubuse igihumbi nzajya kugishora kugivuga ngo ndajya gucuruza mu rugo ngikize wafata igihumbi ukagishora hano
bivuga ko ubushobozi bw'urubyiruko hano bukiri buke
ubushobozi buracyari bukeya cyane cyane buracyari hasi ariko ku kereke iki agafaranga ntawe kava ntawe uvuga ngo amafaranga wenda tuvuga duhengara hava ntawe mu mabuye kandi mu mabuye naho urumva ko ni nko gukorera ubuntu urumva
hano se hari aho bita inzego z'urubyiruko zihagarariye mwebwe inyungu z'urubyiruko nk'abaje ibyo bibazo se murabibagezaho cyangwa nabo baricara nta kintu
mu nama tujyayo nko mu miganda hakaba inama cy'ibyose ariko tukavuga ibibazo byacu ariko ukabona ko ntawe wakuri uno se bakubwira ngo nimba ushaka kugira ngo bagufashe ngo umanze werekane umushinga uzerekane umushinga se utajyana akazi udafite naho kure n'igihumbi se naho rero urumva rero nta mbega nta ngufu nazo
ntazo mwe mugiye mu muganda bakabwira gutyo ngo mwerekane imishinga ntago mubabwira ko ibyo bintu mutabishobora bidashoboka ahubwo icyo mukeneye ari ubushobozi bwo kugira ngo mubashe kwizamura
neze nubwo wanabivuga nabo baba bakureba kuko abayobozi tuba duturanye abayobozi tuba turi kumwe neze ubwo bazi ko utuye hano nta munsi y'urugugira ntacyo bikubitira wende uri n'umucumbitsi waje gushaka amafaranga nicyo gihumbi yakibona mu minsi itanu urumva nubwo wahaye n'akazi harakaguha ku munsi umwe ubwo nyine nimba ubonye ayo 500 cyangwa igihumbi ukaba uyajyanye mu bugari hariya 200 ukaguramo n'ubwo bunyobwa ubwo bikaba birarangiye ubwo ukazategereza icyo Imana izakora ikizakora
mu rwego rwo kurebera hamwe imikorere n'imyitwarire y'ibitangazamakuru muri aya mezi atatu ashize urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rwagiranye inama n'abayobozi b'ibitangazamakuru ese iyi nama yaba ari ifite iyihe ntumbero Bahati Prince ni komiseri muri urwego akaba agiye kubitubwira kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije
gusuzugura akazi ni bimwe mu biranga bamwe mu rubyiruko aho usanga bavuga ko hari imirimo batakora ko isuzuguritse cyangwa se ugasanga bavuga ko hagize usanga bayikora yabaseka uku gusuzugura akazi bikaba ari kimwe mu bituma umubare w'abatagira akazi ugenda wiyongera ku mugabane wa Afrika uku gusuzugura akazi ariko hari bamwe mu bajene batajya babikozwa abo twaganiriye n'abatuye mu mudugudu wa Nyarugenge akagari ka Gitinsi umurenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango aba bajene bakaba bariyemeje gutagira akazi na kamwe basuzugura kuko usanga bagira bati akazi na gatunze nyirako twumve ibitekerezo bitandukanye by'abo bajene
banyita Mugisha Emmanuel yewe nkuru umwuga wo kogosha no kubona ibimeze nyine uratekereza ikintu cya kugira akamaro burya abantu nibatekereza kimwe ko hari abandi batipe nabo bafite amasaro nyine nanjye natangiye kuyishinga aribo ndebeyeho bambwira ubwiza bwayo icyo kintu kimaze kungezaho maze kwiguramo inkwebye kandi ukabona bigenda nta kibazo n'inzu ukayishyura ukwezi kwashira ukabona nari n'ikintu neganya ni ugushaka gategori kuko nanjye maze kubona porovizwari
nanjye nitwara niyo mugabo Manuel abandi umunyonzi ushize nk'imyaka itatu intonga ngewe ndabikunda cyane bigira amafaranga ubemo ihene nke
Imana iraguha Theogene ngewe ndanyonga uburyo mbonamo akazi nkora mbona nta kibazo n'igihe nkamariyemo ikintu maze kugera ni uko maze kugura ahantu na isambu nabuze ngewe hari hafi iwacu no kugura amatungo ndayagura ntabwo mba numva najya gusa mu 100-200 gutyo mba numva ntuje nshyira mu muryango 400 yanjye ku munsi nkataha
nitwa Mushimimana ngewe nahisemo kwiga kwa filosofiya ko ntarabikora ariko ndenda kuzabikora kuko ntangiye no kubimenya gusa nababwira yuko kubaho nta mwuga ari byo bituma urubyiruko rugira ikibazo wenda rukaba rwagwa no mu bishuko kubera ko rwifujije ikintu runaka rutabasha kukigurira nabashishikariza kuba bareba umwuga uwo babasha kuba bakora bakawukora kugira ngo ahazaza hazabe heza
njye Ndayimana Tsiyo urabona ko usanze mpagasa ubu ni gupagasa ndi guhinga aka ni akazi baba bampaye ko gufata ibiraka icyo kamara ni ukuvuga ngo nk'utubazo mfite mu rugo twaba twa mitiweli cyangwa se nko kwambika abana no kubahahira gusa ubundi akazi kose uhaye agaciro karagutunga naguha nk'urugero ubu naje no kwitariki ebyiri suku kwezi kwa mbere ariko kugeza kuri uyu munsi ndibaza amaze gukora nk'ibihumbi 2027 akazi akariko kose ukoze ugafitanye ugafitira ububasha cyangwa se nako ugahaye ingufu zawe n'ibitekerezo ikakugirira akamaro hari nk'abo njyamanano mu mujyi babyuka bicaye gutyo bazerera gutyo akenshi ubona ko nta nyungu bibafitiye kandi ugasanga mu kanya niwo bari gusabiriza cyangwa se bagatera n'ingu bajya kwiba
Nyuma yo kumva ibitekerezo by'urubyiruko bwo mu Ruhango wowe uduteze amatwi haba ari akazi wawe ubona ugasanga gasuzuguritse byaba biterwa n'iki twoherereze igitekerezo cyawe
Bakunzi bacu rero dukomeje twumva indirimbo y'umuhanzi Wycliffe John aho yaririmbye ati "Le Rwanda" Kimwe mu bitangazamakuru byagarutsweho muri iyi nama ni urubuga rwa internet rwitwa Rwanda Paparazzi akadomo rwa. Uru rubuga rukaba rwari rwarahagaritswe rushinjwa gutangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gukoresha amafoto y'urukozasoni kandi bitemewe mu Rwanda. Umuyobozi warwo twaramwegereye maze atubwira uko yakiriye ibyemezo yari yarafatiwe.
Iyi gahunda yo gufasha abana kwimenyereza akazi hakiri kare bishingiye ku byo biga mu mashuri yisumbuye ngo izagira akamaro kanini ku banyeshuri. Ibi ngo bikaba bizafasha kurangiza amashuri yisumbuye bashobora gushyira mu ngiro ibyo bize. Twaganiriye n'umwarimu wigisha isomo ry'ibijyanye no kwihangira umurimo maze atubwira uko icyo abona iyi gahunda ije kunganira isomo asanzwe atanga mu kigo cya Fawe Girls School. Twumve n'iy'ibisawuru.
Icyo nabonye cyo ni uko mu rwego rwo kugabanya ubushomeri ukurikije n'ibyo twabonye hano ni uko abana bazagerageza kumenya aho bashaka internship stage. Ikindi nanone ni uko bazagerageza kuba bashaka bamenya ibintu abantu bakeneye none muri ya stage nibamara kuyisoza bikaba byabafasha kuba bakihangira imirimo bitewe n'uko bamenye aho akazi cyangwa imirimo bifuza gukora iri kubera ko muri iyi minsi ikigero cy'ubushomeri kiri hejuru cyane. Akaba ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yagerageje kuzana iri somo bita ryo kwihangira imirimo. So hakaba nubwo abana baryigaga ariko ntago bageragezaga kujya mu bikorwa. Ibi rero bikaba byabafasha bizabafasha kuba bakiri ku ntebe y'ishuri kuba bajya mu bikorwa bakagerageza kureba ese hanze bimeze gute, ese business zikenewe n'izihe, ese twakurikiye, ese twabona stage kubera ko mu rwego rwo kugira ngo bibafashe no kudevelopa kuzamura imyumvire yabo n'uburyo naho bashaka akazi n'uburyo bakora kakazi.
Usibye abarimu n'umuyobozi ushinzwe uburezi n'amashuri y'imyuga ku rwego rw'akarere ka Gasabo arunga mujyana y'ibizi kuri we ngo bizanafasha abanyeshuri gufunguka mu bitekerezo no kureba kure. Uyu ni Madame Wase Adelphine.
Iki gikorwa cyo kwigisha cyo gusaba ko abana bashobora kuba bagenda kwiga ibintu barimo biga bakajya kubyiga aho babikorera ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko kizafasha abana kugira ouverture mbese bazatangira kugira ibitekerezo bifungutse ku buryo bashobora gutekereza kwihangira imirimo. Kuko hari ibintu muri aya mahugurwa mwumvise ko barimo bigisha ibintu bijyanye n'ukuntu n'ibikorwa bikorwa muri buri kintu kuko abana ntago baba babizi ariko umwana najya hahandi akabona ibyo bikorwa bikorwa azamenya ati muri ibi bikorwa nanjye nshobora guhita mwiki kandi azamenya n'ibirimo byose avuga ati kuko mbizi kandi nshobora kuba nakora iki ngiki ofira mzirike azaba ari kujyayo ashobora nawe kuzabyikorera noneho yabyikorera akaba yakwihimbira umurimo noneho bikamufasha mu buzima atagombye gutegereza ko ajya gusaba akazi.
Ibi kandi biraza byunganira gahunda ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga. Iyi gahunda ikaba ari iyo gukomeza guhanga imirimo myinshi idashingiye ku buhinzi. Uyu ni Minisitiri Philbert Nsengimana.
Icyo tugamije nk'igihugu ni ukuva ku hafi 100,000 by'imirimo buri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ku 200,000 ukuba kabiri tukazagera mu 18 twarakubyeka. Urumva rero icyo tugiye kongera imbaraga ni ugukangura urubyiruko ngo amahirwe azabasekera ariko namwe bisaba ko mugomba kuba mugize gute mwiteguye.
Iyi gahunda ije nyuma y'uko abakoresha binubiraga ko ku isoko y'umurimo nta bakozi baza akazi bahaboneka yaba barangije amashuri yisumbuye cyangwa za kaminuza. Abikwikiranira hafi bakaba babona ko iyi gahunda ishyizweho imbaraga iki kibazo cyagenda kibonerwa igisubizo. Ngo ibi ariko bikaba byarushaho kuba byiza n'abiga muri za kaminuza bagiye bakurikiranwa bihagije mu gihe bari mu kwimenyereza akazi ibyo bita stage mu Gifaransa.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese reka twongere dukurikire indirimbo ijyanye n'ibihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuhanzi Intore Tuyisenge Jean Claude yagize ati ihorere Rwanda.
Indwara y'urukundo
Nason Production Dream Record.
Indwara y'urukundo sinyibona amahwemo sinyibona ibitosi kubera uwo nakunze ndabona atari kunyumva hashize igihe kinini bimubwira nishwe na gahinda sigara nyumushiha umbazi chona baye musubiza nabi umushonja roti chake nye nagira munda tyamye inzozi zanje naruta ya nyeme
uko twabibabwiye mu gutangira ikiganiro cyacu uyu ni wa mwanya tubagezaho ibyo twabakusanyirije mu bivugwa hirya no hino ku isi. Reka dukurikire ibyo Yvette Musabye Maria dukusanyirije kuri uyu munsi. Uyu munsi tugiye kunyarukira mu Bwongereza, Ubudage, Amerika y'Epfo yo hagati na Karayibe ndetse tunarebe ibivugwa mu nyanja y'umunyu.
Muri hirya no hino y'uyu munsi tugiye kuvuga mu ncamake ibijyanye n'imihango y'abakobwa. Ese kuki abakobwa batangira kujya mu mihango iyo bakuze? Kujya mu mihango ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umukobwa yatangiye gukura. Abakobwa bagira imihango ya mbere hagati y'imyaka 8 na 18. Kugira imihango bwa mbere bikaba bitavuga ko umukobwa agomba gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bamwe bajya babibeshwa, kuko bashobora kuwahura n'ingorane zo gusama kandi batabiteganyaga. Iyo umukobwa agitangira kujya mu mihango, ibihe bye birahindagurika, ariko nyuma y'igihe gito akajya yibona buri kwezi. Ukwezi k'umukobwa kugira iminsi 28, ariko hari abakobwa bagira ukwezi kuri hasi cyangwa hejuru y'iminsi 28. Igihe rero cy'ukwezi k'umukobwa kigomba kuba hagati y'iminsi 21 na 35. Umunsi wa mbere w'imihango niwo munsi wa mbere w'ukwezi kwe. Iyo imihango irangiye, intanga ngo rimwe itangira gukurira muri umwe mu miriro ya ntanga, umura nawe ukitegura kwakira iki. Hagati y'iminsi 11 na 14, intanga ngo rimwe iva mu murira ntanga ikanyura mu miyobora ntanga ijya mu mura. Umugore rero asama intanga ngo yahuye n'intanga ngabo mu miyobora ntanga. Ibi bishoboka iyo umugore yahuye n'umugabo mbere cyangwa uwo munsi intanga ngo yiteguye. Iyo ntafatisha ntanga ribayeho, intanga ngo rirapfa ikamanukana n'amaraso bigasohokera mu nda ibyara. Niyo mpamvu y'ayo maraso. Iyo umukobwa yabonanye n'umuhungu hakaba yifatisha ntanga, imihango irahagarara, akaba aricyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko umukobwa yasamye. Abakobwa benshi bagira ibihe bihindagurika mu ntangiriro. Umukobwa rero nutaba n'imihango yawe utarabonanye n'umuhungu, ntuzahangayika bibaho kuko ushobora kuba utarakura neza. Nyamara kandi niba ubuze imihango bikagutera ubwoba, ihutire kujya kwa muganga.
Yvette arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. Ku bafite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu tubahaye karibu. Abakoresha interneti mushobora kwifashisha heza cyane @yahoo.fr cyangwa se mukadusura kuri Facebook mwandika heza program. Mushobora kandi kuduhamagara cyangwa kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788573951551 cyangwa 0722211567. Tukaba tugeze mu mwanya dukurikiraho ubutumwa bw'abatwandikiye. Ubwo uyu munsi tugiye kubugezweho na Jean Baptiste Ndayiragije.
Reka nanjye mbasuhuze bakunzi b'ikiganiro heza. Tugeze muri wa mwanya tubagezaho ubutumwa muba mwaratwoherereje. Ububimbiri ubundi ni ubwa Patrick wo mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, ahatangira dusuhuza anadushimira ku biganiro byacu byiza. Ati umurimo ni imwe mu nzira izadufasha kuva mu bukene, ariko mujye munatubahiriza abayobozi bacu icyo baduteganyiriza muri urwo rugamba rutoroshye, cyane cyane ku badafite ubushobozi, ubwo ndavuga amafaranga y'igishoro. Tugeze ku bwaseka na Biri Defense, akarere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, mu kagari ka Mvuzo. Ati mbanje kubashimira ku bw'ibiganiro byiza mutugezaho. Ati nibyo koko urubyiruko rw'ina nta kazi rufite, ariko ngakimuhana kazi mvura ihise. Ntibyagakwiriye ko birirwa biciye ku muhanda ngo bategereje uzabatera inkunga, nabo ubwabo bishyize hamwe bagahanga umurimo byabahira, maze nuwaza kubatera inkunga akabona hahera. Mm-hmm. Manzi Emesezeri nawe akaba ari umunyeshuri mu kigo cy'amashuri abanza cya Remera Protestant ati muraho bakuru bacu mudufasha kumenya uburyo twakiga ariko dutekereza no kwihangira umurimo ati yo gahunda ni nziza cyane ariko natwe nk'abo mu mashuri abanza leta izadutekerezeho kuri iryo somo ryo kwihangira umurimo atereka umwana izira kuye kunyura makiri muto kuko azarinda asaza atarayivamo murakoze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi reka tubusoreze ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera atangira ati heza muraho ntimwumva umunyarwanda bivuze kuri ngo aharima ikiri munda umuhanzi abishimangira avuga ko kuba uriho nicyo gishoro niyo mpamvu nta mujene wakavuze ko yabuze igishoro cyo gutangiza business yiwe kandi ariho iyo gahunda ya IDC ni nziza ku rubyiruko Reka rero tunababwire ko abashaka kuduha ibitekerezo mwese tubahaye ikaze adresse mwakifashisha email yacu ni heza cyane @yahoo.fr naho kuri Facebook dukoresha heza program abakoresha telefone mwatwohereza ubutumwa kuri nimero 07788573951 kubakoresha umurongo wa MTN naho abakoresha umurongo wa Tigo ni 07221523887.
Arakoze Jean Baptiste ndagerageje kuri ubu butumwa atugejejeho tukaba tunashima cyane mwese mudahemwa kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugiye kugisoreza kikaba gitegurwa na Forum des Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri radio mudatenguha ijwi rya Amerika. Mukomeze munogerwe na gahunda radio yanyu mukunda ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio mwari kumwe nange Olivier Isati Basumba akaba ari ngiye wabategure nka banabagezaho iki kiganiro. Imana ibarinde.